Roshari vitani wa eche nyanga yange na masemede Azenge yote rapetano Yandaya